Gachi, your godfather. Ziwa napenda kuburn.
Gachi B.
Joro mi joro. Hit song. Yo my baby jobo.
Hit song.
Alamba alamba.
Hit song.
Dampa kamoro.
Hit song.
Omi nai nai bele nilipe nisepe. Chibudi akatoa mbagala.
Hit song.
Nani kama mama. Pistani bela. Juma neche hakuna kulala. Basi mwambie aje.
Hit song.
Tetema.
Hit song.
Sugar sukari lamba tena.
Hit song.
Maisha na muziki wakasema.
Hit song.
Sponsor ni achie mayo
wangu.
DJ, DJ, Brimton. Ebu rudia iligoma kama ringtone. Ya ukucha, washa ma sing song. Asifanya unaripitiliwe.
Hit song. Hit song.
Fanya unaripitiliwe.
Hit song.
Oya DJ, fanya unaripitiliwe.
Hit song.
Unaripitiliwe.
Onkonko na kitambi chawezana. Tai yekota kama uwasama. Bola mide, tende motibana. Tamu wajanja, you my banana. Kama unachuki vami wani.
Wana onagere.
Tanasha na dona.
Wana onagere.
Babantu kuwa juu.
Wana onagere, gere, gere. Wana onagere.
Kanyaga, uno. Chapa fimbo wasike miguno. Wa Jerusalemu wakasema. Kwani na waume
DJ, DJ, Brimton. Ebu rudia iligoma kama ringtone. Ya ukucha, washa ma sing song. Basifanya unaripitiliwe.
Hit song. Hit song.
Fanya unaripitiliwe.
Hit song.
Oya DJ, fanya unaripitiliwe.
Hit song.
Fanya unaripitiliwe.
Hit song.